moɗon onon wonɓe no hettinano habaruji studio kala ngu ko sukaɓe ummatore hannde alal ni min Alignali Abdoulmouni hawtidade Oumarou yettinta habaruji ɗi hennetto moɗo Oumou jan woni
basfol Abdoulmouni habaruji ɗi gaddanɗen kettinanto emen hannden
nder habaruji meɗen hannden ni en puɗɗiran ni kalude duni fa hannde arande fuu dow AVC AVC duni fa hannde ñaw no ngu hannden ni en daari wonno nangga sukaɓe ummatore ɗe e nden ɗo leydi meɗen nder yewtere pindinol meɗen en gaddan tariki Ibrahim Noma suka ummatore duno fa hannde mo hejinta ko guiɗe o janguinowo ɗokkol duno hanno bowruɗen duni se kantaren fijoji coñinol ɓalli ummo hanno kalirɗen ɗum ni AVC naabi en duni fa hannden nder françire accident cardio vasculaire hanno duni fa hannde hunde noon ko wadda wakkati goto naabi en gaba go'o gaani hoore neɗɗo sengo muɗum na sengoji muɗum gonni bata daro gollude
noon Abdoulmouni hannde ne ƴeewama ni na walla kani no wonno nanga sukaɓe ummatore ko demmum anda kano docteur Souley Kimba toroju noon kaw juuɗo e filla hano na wallaji ko ɓerne nani ko o fantini rukka yetto Abdourahmane
demu ñew tension ko fiyata neɗɗo liɓa no ñewdottiɓe no amma joni illi duuɓi capanɗe tati e jeegom yahde duuɓi capanɗe nayyi fuu nimɓe ko ɗuuɗi no tawide e ñew diabet ñew tension ɗum fudu gam rafi pirtoɓe ɓalli no baka ɗumdu wala ko waɗi ko ñew tension ko fiyata neɗɗo liɓa no ɗuuɗi sanneyi jerɗe kulle bonɗe yaru yaru chicha ko hawlditte e kujje bonɗe ɗe jerɗe chicha odu no wodi nawallaji kewɗi gotata e joomum tension ko liɓata joomum nanga joomum fayatono joomum do filla yonki
umu en jooɗo duni fa hannden ndu filla cellal jehento enɗen duni fa hannden birnin ko ni to fedde ummatore cakantarare ɗen ndenni waɗi sigila muɗum hokkude ƴiiƴam wallirde ñawɓe tawraɓe rafi keƴiran ƴiiƴam fuu du misali tawraɓe paɓɓe ɓe nden gomɓe no torro
noon no jatti Abdoulmouni ɗuuɗal no haaja hano ƴiiƴan noon ni kawoni ko hoorejo hano fedde sukaɓe ummatore Ismailu Yakuba o fantini jaadimin Haruna Ibrahim gonɗo ton
minen sukaɓe ummatore min laasibi no min jii ko no haani min gara hokkude ƴiiƴan amin le wakkati ñew paɓɓe ɗe e nimɓe tawa joni nawaɓe duno kaaja ƴiiƴan ɗan sanni gam ba alislamako duda hokki lawol wakkati warde wakkati fuu nimɓe gara hokkude ƴiiƴan maɓɓe gam kokkol ƴiiƴan no wodi baraji sanni miɗon gatta dande e nimɓe leydi nin fuu fudu e sukaɓe ummatore ɓe jeeha hokkude ƴiiƴan maɓɓe nimɓe tasino kokka ƴiiƴel maɓɓe ko watta ƴiiƴan ɗan heeɓe wakkati ko ɗum haaja sanni
inchallah
umon ƴiwu konni to enɗen jeen jonka e ablak duni fa hannde nder région tawa tawa to ummatore cakantarare ɗe nden ni no tittinkini ko watta yaadu yeeso heɓo nder commune mumen
noon noon jaati caɗal maji ɗi koɓe tawrani ɓe keɓa dabareji ko e koƴante ɗon waɗini ɓiɓɓe wuroɓe ɓe gonɓeɓe jaara hano noddoje maɓɓe noon ni yaago e hooreɓe ano mbi emi commune on nani famaka Ousmane Cheibou kanko woni hoorejo ɗiɗaɓo mo fedde sukaɓe ummatorde commune on o fantini jaadimin Asumana Boubacara
jeune muna iya bakin
minen sukaɓe ummatore miɗen ken wattude bawɗe amin harto nangande commune on no woodi wakkati momin keƴani gam tindinde ɓiɓɓe wuro dow filla yoɓugol ceede jangal e itte ɗum kam fuu e yoɓugol ceede nanugol are dow keeri ɗum woɗi e majje no golleji kewɗi keɓata waɗirede nder commune on duuɓi majju nayni komiɗen gaɗa ɗum kadem fedde sawar sukaɓe ummatore nde no tindina ɓiɓɓe wuro dow filla nafakka tawaɗo harto jonde jan e potal ɗam nomin ɗon cigilo gaɗol théâtre dow majjum caggal majjum noon fedde sawar ummatore nden no woodi kulle kewɗe ɗe woni hen e wadde misali kaatare kamɓe hawrugol tuundi manaji wonƴittidde ɗum wadde pave durudidde e mbuwriji joppeteɗe ɗin miɗen kawra wadde buuwol lewru fuu saɗorndam ɗammin tawdani woni ko ummatore nde wattatake nder sawara e ley tinnare nde min ngoni nder mum nde fuu
koye regani wojan damaado su
ummu hano no kalirɗen ɗum ni nder koye kibaruji meɗen ɗiyenden ni eɗen tawra nder yewtere pindinol meɗen hannde ni tariki Ibrahim Noma Ibrahim Noma duni fa hannde suka ummatore noon janguino mbaɗuni ko o heginta ko hiirde hitere makko nanode e nden ni ɗum fuu haɗaymo yarude golle makko ɗe nden yeeso heɓude keƴoram
noon no jaati Abdoulmouni ni hano janguinowo noon goɗɗo ñeñal dow filla bindi mbi en wumɓe noon nder janguirde hano potoɗo noon ni ko kwarateji de gaye noon ni nani ko Fadel Aliou waddi dow mum.
Ibrahima noma wodana duuɓi capanɗe tati, oɗo illu no woodi duuɓi ɗiɗi no woni ko duwoje nangimo mbumnimo bakoɓi safareji ɗuɗɗi.
Ndero am ngu ɓoyi e am sanne ñaw duwuji waɗi kamɗi hitere annanorne kamɗi memi hitere ne ittama wonde watta amma fahindan waɗay mi yiita e muɗum.
Ibrahim suka ummatore lar muɗum haɗay ɗum tokkitade jandeji muɗum caggal ndo hemno talkuru makko brevé o aadi waɗoyde gollal janginol.
Janginol hunde noon ko illumiɗo suka ɗum weli kam. Fay to jaami janngoymi duuɓi ɗiɗi nder janngirde école normal fande am fuɗɗude janginol ngol.
Hande Ibrahima oni ŋeŋana nder janginol wumɓe ko wiite Braye nder janngirde l'école pamaro mo korateji ɗiɗaɓo Gaya. Allah e bawɗe e tinnare nde o tawda imomane sanne ande nder finna fannu janginol. Yunusa mamman kaɗat e bandiko mo gollidi tonani ko haali dow makko.
Ibrahima no niɗɗo noon kono wallamin sanne haro ɓangere janginol fuɗɗi to moƴƴinol e leydi sukaɓe janngoɓe wumɓe ɓe, ngam hunde noon ko hana mo hen fuu woodi andal dow mum. Niɗɗo noon du kono janngina ɗum imo woodi andal dow mum sanne.
Bakka janginol ngol wala hen. Ibrahima on no waɗa golleji gom nder gallure nde ngam huntude haajeji muɗum.
Le wakkati jippaaki jandi nasa pawtiri hokkama fuu no wodi gollal junngo ko gaɗanmi iri golle ñibdi gattol pentir na iri mum fuu mi ɗooɗa ɗum. Sahana joni nder fii o ko leydi ni tawa ndemu, ngam Allah e balte gollal junngo ngo ko gommi ɗo waɗa jobdi anduɗa woni
memetaano.
Bako Ibrahima o no bumɗano Allah e tinnare makko imo heɓa heɓude ko humtiri haajeji makko lewru fuu.
To madalla min naata nder fijirdeji pirtol ɓalli ko Habibou Garba waddi o mara hamma firti e Fulfulde.
Ana ko nanta filla fijoji pirtol ɓalli hannde laasara alal o en kaltana dow filla ñalomaare sappo e ɗiɗa ɓerde lattol baalu ko wiite liga ɗum to club Valence FC haali alkamisare nde paɓɓintinol lattol baal ko naatatano hakkundemo e Real Madrid ko sigilano asawe on. Go laawol laamudu hooƴa kena caggal nde bonondaji ndiyam nganno ton enda nder région Valence. Allah e ƴoole mawɗe ndiyan toɓuɗe ko sabi mbini fijoji pirtol ɓalli kewɗi paɓɓintina ɗum. E nder laawol gooto ngoddoni mbiyen nde ñalomaare sappo e ɗiɗa ɓerde lattol baal muɗum ngol nde fuɗɗoyte fa hande andinaka guinanɗo.
To bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngu ko sukaɓe ummatore ɗo kokkol habaruji meɗen timmata se jeɗɗire mo Allah yaari.